Yeah, it's your boy Degree, Medi King. Tangu tumeshana boy, I'm still the same. Ulikuwa upendi rap ila bado nafanya game. School ulistandi poa kwenye national anthem. Enzizo misha iboy, sina mpango na madem. Uli nifunza kupenda sikatai, mapenzi kiti cha moto, mwenye kiti ya kai. So mapenzi ya kitoto kwa wakubwa haya fai. Stoludia kusema, I gon love you till I die. I was the best player and you wear street bitches. Zeda bucha la kijiji, unavogawa nyama mbichi. Na ndomana, hata mimi nikamua kuwa snitch. Kila weekend, huwa na tours wa Coco Beach. Nilempata so fast, you wear slim like Shady. Na kubali, siwai kununua hata pedi. My ex girlfriend, I'm still in love with you. Leo na kuchana life, punguzaga sister do. I'm just an ex on you. I don't remember who you are, just the face of you. Nimesha kubo mo, I put an ex on
yeah.
you. Dedication to Medi my ex, King. I don't reflex on you.
Whoa.
I'm just an ex on you. I don't remember who you are, just the face of you.
Yeah.
Nimesha kubo mo, I put an ex on you. Dedication
King,
to my ex, I don't reflex on you.
I wish I had a chance that I could prove it to you. Buy the whole planet and give it to you. Get a frown on my face just to bring a smile upon you. But on the second, I'm a hustler on my level. Not faded on this money, but I'm trying to put a schedule hot. Tidy like your mama would have cool your heat around me. Instead you super blasted and you took off without me. Ringa na womwili, ukichoka utakosa kozi. Minta kufa tajiri kwa sabu pesa hayozi. Mini paper looking guy mwenye kima na busara. When finger licking girl, mwili wako ndo biashara. Left and right wana kutwist kwa mikao. Ustazi mapreach wote unawa bleach kwa mafao. Kanyundo ya kim full time wana kugonga. Saka ibane kwa ndim kozi huna kukuhonga. You fast like you know you gon' die today. You don't deserve a real man, go and do it again. Yeah.
I'm just an ex on you. I don't remember who you are, just the face of you. Nimesha kubo mo, I put an ex on you. Dedication to my ex, I don't reflex on you. I'm just an ex on you. I don't remember who you are, just the face of you. Nimesha kubo mo, I put an ex on you. Dedication to my ex, I don't reflex on you. Back in those days, ulichukia sag life. Polo mekuwa ex, girl, so my ex-wife. Ulipenda nibu kata boy, girl, gold digger. Sababu natoka mosho kupenda nivute siga. She feels bad when I'm chilling with my nigga. Na kubuka linitesa kipindi na soma twiga. I was the superman, think today nazaliwa. So, about love, sina dreams, akuliwa. Kende zangu zina sumu, weki fwani na maziwa. Uli you want to lose game, uli police my name. But I'm just a luck dude, ain't no cause of my fame. Da. Bikla gani mbona maziwa meshuwa. Jinsu unavyopenda pesa mangu linfilisi luka. Mtani na skendo mesha pigwa sana mtungo. Ata bikla litolewa kabla tao jabunja ungo. Uona zuga wakusoma na visketi vya makongo. Tantalila nimechoka leo nataka nione goli. Mapenzi kidogo mizinga mingi na vigi story. Misi na chakungea zaidi ya mambo tu. Hizo story nyingi nyingi vigi mambo tu. Yo, Slam Boy Degree, Medi King, Agama Boy H-Po, winning one big record, ex-girlfriend, au revoir.